Isaiah 2 verse 1. Indaba ibonayo Isaiah indodana kaAmos ngoJuda neJerusalema. Verse 2. Kuyakuthi ngezinsuku ezizayo intaba yendlu kaJehova iqiniswe esiqongweni sezintaba iphakame kunamagquma nezizo zonke ziyakugobhozela khona. Verse 3. Abantu abaningi bayakuhamba bathi, wozani sikhuphukele entabeni kaJehova, endlini kaNkulunkulu kaJakobe, uya kusifundisa izindlela zakhe, sihambe emkhondweni yakhe ngokuba umthetho uyavela eSiyoni nezwi kaJehova eJerusalema. Verse 4. Uyakwahlulela phakathi kwezizwe, anqume phakathi kwabantu abaningi, bayakukhanda izinkemba zabo zibe ngamakhuba, nemikhonto yabo ibe ngocelemba, isizwe asikuphakamisela isizwe inkemba, zingabe zisafunda ukulwa. Verse 5. Wena ndlu kaJakobe woza sihambe ekukhanyeni kukaJehova. Verse 6. Ngokuba ushila abantu bakho, indlu kaJakobe lokhu begcwele zasempumalanga, behlola imhlola njengamaFilisti, beqhawulana abantwana babezizwe. Verse 7. Izwe lakubo ligcwele isiliva negolide, akukho kuphela kwengcebo yabo, izwe lakubo ligcwele futhi namahashi, nokuphela kwezinqola akukho. Verse 8. Izwe lakubo ligcwele futhi nezithombe, bakhuleka kokwenziwe izandla zabo, nakokwenzileyo iminwe yabo. Verse 9. Kepha abantu bayakufoliswa, namadoda ayakuthotshiswa, abayakuthethelelwa. Verse 10. Ngena edwaleni ucashe othulini, ngokwesabeka kukaJehova nangodumo lobukhosi bakhe. Verse 11. Amehlo omuntu aziphakamisile, ayakuthotshiswa, nokuzikhukhumeza kwamadoda kuyakufola, kuphakame uJehova kuphela ngalolo suku. Verse 12. Ngoba uJehova sebawuthi unosuku oluyakuba phezu kwakho konke okuzidlayo nokuzikhukhumezayo, naphezu kwakho konke okuphakemeyo kuthotshiswe. Verse 13. Naphezu kwayo yonke imsedari yaseLibanoni emide nephakemeyo, naphezu kwawo wonke ama-oki aseBhashani. Verse 14. Naphezu kwazo zonke izintaba ezinde, naphezu kwawo wonke amagquma aphakemeyo. Verse 15. Naphezu kwayo yonke imbhoshonge ephakemeyo, naphezu kwazo zonke izingange eziqinisiweyo. Verse 16. Naphezu kwayo yonke imkhumbi yaseTharashishi, naphezu kwayo yonke imkhunjana enxanelekayo. Verse 17. Ukuzikhukhumeza kwabantu kuyakufoliswa, nokuziphakamisa kwamadoda kuyakuthotshiswa, kuphakame uJehova kuphela ngalolo suku. Verse 18. Ziphele izithombe zithi nya. Verse 19. Bayakungena emhumeni yamadwala nasemgodini yomhlaba ngokwesabeka kaJehova nangodumo lobukhosi bakhe, lapho evuka ukushaya umhlaba ngovalo. Verse 20. Ngalolo suku abantu bayakulahla kuwo amavukuzi nakuwo amalulwane, izithombe zabo zesiliva nezithombe zabo zegolide abazenzele zona ukuba bakhuleke kuzo. Verse 21. Ukuze bangene emihumeni yamadwala nasemfantwini yeziwa ngokwesabeka kaJehova nangodumo lobukhosi bakhe, lapho evuka ukushaya umhlaba ngovalo. Verse 22. Bayekene abantu okusemakhaleni abo kukhona ukuphefumula nje, ngokuba babalwa njengentoni na.